mboko. Vitu navofanya usifanya in front of my eyes. Naleta mkorogo. Why you they keep on telling me lies? Si alali kipodo. We humbago ito pete kono. Tai, najua ndiyo sababu. Kwenye pezi langu nipate tabu. Zai, mwache mume na kuomba. Zai, kweli Mungu anakuona. Zai, majikinu ni waponda. Walai, moyo unanisonona. Aya, tuku libikwama. Na bado napenda. Oya, mwache zai kwanza. Au bado napenda. What do you want me to do? Me I go die for you.
Zai, majikinu ni waponda. Walai,